Banyi mumawuli la malala ombaka wa president atwala mitiana district mchiri Joseph Drake akuti davanto kwe njigira munte katega za government yezenku lakula na ndala PDM kiambeko okweja muna ukera obwavu. Bwabadde awayamu ne bannamawulire ono agambye nti gavumenti yaleeta enkola ya PDM n'ekigendererwa eky'okuggya abantu mu bwavu era n'agamba nti akadde kano bali mu nteekateeka y'okuwa abantu ensimbi naddala babamaliriza okuteekebwateekebwa nti era bano babanguddwa ekimala era balina essuubi nti ensimbi zino zigenda okubaweebwa bajja kuzikozesa bulungi.
Kuwanyisa obwavu sawa zino tukyagenda maaso n'emisomo gye twateekateeka mu practical training centers okulaba nga tuteekateeka abo abantu abateekwa okufuna ssente mu mwetooloolo ogugenda okuddako era enjigiriza zigenda maaso bulungi mu bifo eby'enjawulo. Tukubiriza abo abayizi baffe basobole okusigala nga basoma okulaba nga bamalako basobole okufuna certificate ate oluvannyuma lw'okufuna certificate ezo basobole okufuna ssente tuzikozese mu kwekulaakulanya.
Mungeri yemwera ona wanja jide abaso kukufune nsindi za government mungkule ya pali development model kukule chisoboka ukuzikomyao naba labasoro kuzifuna irana agama anti nsindi zino abantu balina okukimanya nti za kwewurwa wabula si za bwiriri
era tuli mukawefu okulaba nti abantu abaso kukufuna sente omweto lulo gwasoka mutandika okuzza sente accounts kuendi za gudwao enteka teka form zio kutunulira kungeri chijoteko kusasula sente byonna tubitese tese tuba kubiriza sente zino zaali za kwewola okwewola okwemoto olwo nti bw'ozeewola ozikozese zizaale ate ozizeeyo musako abantu abalala bazikole ki nabo bazeewole. So tubakubiriza mwenna abeewola sente zaffe za PDM nti engeri gye ziri nti sente za kwewola gwe bw'ozeewola n'omulala n'azeewola n'azikozesa n'omulala n'azeewola otandika okuzaayo sente. Mujja kukozesa nnyo ba parish chiefs bamwe aba CDO basobole okubalagirira kiki kye muteekwa okuba nga mukola
banafi.